bafa mugira mukanule munye bajja okuziwereba mmula mbalaba mutemya musolobeza nnyini mwekanye nkula ebimyule byerusa agajja bakongoka mugira mushatala abami basese empale bazitimba essimu abantu kwe mwepankira abatukiza ddaakiri agenda okukuyita ddadi aba alina kyakwagaza mwekaliisa n'empale muziwagika enkoba abo kwe mweragira baatunyagadde empale ezaabwe zibanifula ezigirako enzigiza gaso agyepimamu yaginyuka kuba yeggula n'eggala mu butaboola sayizi zibuzabuza nkula mbubeerula figa kumbe migongo nkanga mukyabayita baakuno nnyo bagenda okubasala ensawo mukenenuka endusu gasaalirwa nnyini bino si byamanyi wenu bali tebakyawena mugira mutangaala o lesoni mujjafuna tuyiya bayiya obulwa bwokyambaza bankuula dde waya ajambala za kizolo kati bw'omuva maasa kusooka butiityolaba ate bwakuba amabega ogendoleze ne kannika yali bwasinga awo oba oyo yawanjuku ono wa ddobolo kyampogola n'ekisuse leero n'atambula ng'enjogera egamba ne bwonneetegereza kiki ky'ononkola basabula buminisimmwe mutayize munye ke kali kutanda ne weeringizi sooli tunyumiza embaga fe kati twanjala bibu ne binnyo baabyabula kuno tekukyali kukuula kiyite kitundula biso imwe mugakanule munaalaba kyenalabyeko n'akameme kankuba gwate ekiteleseka n'amatukuluno tegaawone nsaasira bulenzi butooku kino kye twalabye bwowulisanga kimaanya mirevu baataamye okuddira obumalirivu okubutega ku kkubo n'obusaawo bw'ebbeyi n'ennyonyi bazirinnya ssebo era ababeera bakakafumu buli bye boogera bakyukanya n'amannya nga bakyanga ennimi okwatirwa ennaku nga beeyita bashedwa mawiiwa ne kirinja bafunga na fara oye yabatendeko kupya kupya embuto gye bujja wakusoma mu byafaayaganyabo eyabatendeko kupya kupya embuto gye bujja wakusoma mu byafaayaganyabo abasajja bafugisa ebibumba by'enkoko bazibayitira embuto muzivuddemu bazireeta zirinnya nnyini mbeekya wakati oli okulaga bebi oddanga ne mu nsonda ne weekebera oba wankizo ekigendererwa ky'abantu bano kikyabuze bwate olaba n'enkoko emaamira magi n'egaalula neekuza abaana awo abasukka n'ekkumi iterina nabbeere n'empanga tezigiyambye naye gwe omuntu ategeera asaba n'emmere n'osula omwana omwati gwana kikoli mu kibenga kyanjawulo mufenga mulekaana bafenga bawuzuuma bafenga bawunyera kuba buli wantu babeekokkola muzaawe nga muwunyeko abantu abo bishuga mami ebikulukulu bijja babuza ebyokola kikufu nvubirako kikwetalako tekinyuka naye owange okyagaza mazima bitera obba n'empisa biba byapowa kiba kyatomera dde mpagi wakati mukanzunzu awo kwe gutuuza enniya baba baabizinza enkata ezaawaggongolo anti teryanguwa kitalo ddi olulikoonako n'olibuuza nti byoneetikka ebyo byo bye wafunye Mubi wete chimoni mazo kubinywera bia Kuwanga wazene silifi omweisa sister wu Bala kuseka chenoso yoku jijakuzi Hakule sabiuli kira ya kulage chokora Obuka bukanga kusibira mchupa Obukira mchupa kuluoda kukenga ve Sima nyoba mubera mfuna Mubera tonziga huza tukiza vitwa labi Lero tuliku yole keru noru nabala Sinuwezi ba machine tuwazi sita makumota Ebya na jebya njobo vine sana kuwa bambuga Nobu tono obu eterila nobu watu wetima Ata naita ita mtera kutenda vya city Ebya na vyo mcharu viku temeri Ngendo kukubeke nkonde nendo Sarevi ya indu kemo mku wa sopa Nijolu duduru nuku mkonde nendo Lwena tamburanga mbenga shikule kule
Baba mtita kumpu nyobu kate Mabambu za kusichabi sobora Akafayo ntumchana beka Uru nsigare ngata charoza Mbano kuranga visoma mbitabu Kananga mando ako biocha bebi fumura
Kamba vulire tuliku kasandali kubana abafumbo benyini toshaya ulana wabure Ne waba wapete vyo vikoma wakabona bampa kasaji Nditomuleka uwiki nata kikwambaza Ulira wasu wizanda uso webari
Buhum, abisara minomunya gali langasu mironye Nomunange Wazirinda marifuna ruto
Ya kubera teri
Hero jago mfuna veri
Ulire denzi weri anukura Weri wewenda gu Mchogu na achima nyante anze
Mufayochi
Kiro
oh, oh.
Nasula wali akananga ya garukali Mwenga muja mulite dogo liyabachave Musajia watu njini mraba sambe nsiko Mpempe tuwa vezi vichabuse Narunda usikazara vula rulieri rukomba bia Evi singo bako senso evi zirangi wano mbuzu kurugabera Mabiru evi chita muruje vye mpehu Na vana vanga nye yunga tutaize ndeku Oli yeta miriza kuyafayo vye njini njini
Mbunja jao shiafaya liali anyoku
Volu sikamu gana harangira kanda nyabu Karive kwanga chevi ntwevi oteri cheviri uomera Ndewe mfanga ambale kabe wea nebule Ewe ama sanyo vino kogate vye mfuna Oluse vitali na muno vitufule vitachanoka Ewe anevyo chupe mweche ya pie mkwa tana ala ya kapura Mwari anko mani na mura wako mmaso gaba
Tebele zebi vadeyo Pananga matubi kogute Wewa buwana tuchazara Awe twalulira ne bannaffe Zeberese bibateyo Bananga matumbi gogute Wewa bwana tuchazara Awe twalulira ne bannaffe
Bwezaba masanyalaze kagenda kubalaga enkola Mubalaba kumyusa mimomujita mirembe ddala Bajja kutumeka batulume n'oluma Okugwira na sikulungi twebuzengako Batutwalanga balabeera tebatwagala Byakufunye mwayagala bibeere byamabuye Bw'atakufuna mu by'ebidaala okugwa n'embaga Lutalo lwennyini Kanana kataano jakkanuka olaba Ebyo bye musaali ffe tulabye ku bantu ssebo Nze sikyetumbula banneriisadde nkuta N'akabiri ne kambula nga bo bayiringula gakolo Obwana bunnema okusomesa mu nvume nga beze enviiri okukola ngula obukondo bw'ebbeeyi Kipya chichencha ano nyofu kamera kumkatoga na mazira nasitu Lave ye chirwanire Bye mwajanga mwekulu besa siri na chesara vye Yekati vako kuhu Ndi mkoda siri Ze mwale za marasi chagaba nothu Nenge nye njarula mwera gabwe njagara Era wemba njarula sagara kugwena duthu Tiri jisere za nembura kungamba thiringi Gite nthimbi Era bwenkomba kurugalonga ngi bale nnotho ninda nerumara kala nindio kangi kuba kipa Ese jenjero mwazi we menta Mwazi mara musawo Ebyana byeiri ngulanga nora bembaga Bazi kunkumura musenye ntogo nyini Kati ebyo byemwe bikula twabira badda Byemwe weweta byonna byewewe temu Yemwe kuuta babye kulubuta da Anve wanote bankube chupo manye bakambwe Lekambete kule sina galwana Nyenze kulia kofa bukonja Te bankube chupo manye bakambwe Lekambete kule sina galwana Nyenze kulia kofa bukonja Ewe fwe Ewe Lekambete kule sina galwana Teva kuwe chupo manyi wakambu Ngeze kulia kafa kukunja Ngele kambete kule sina garwana Teva kuwe chupo manyi wakambu